give this device. Ha ha. Hold the microphone, mark your lungs, and your boy the girl for another one. Give me the tune.
DJ Minzuri kama katiko. Kwezo dera leo tukwa tomwiko. Anjo bude wetrosu omera munyondo. Tuchiringane makambasa amnesia. Kama lesu abidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjpe baka baka besoka. Ok. Tuzwa tukola ne mziki ngawe chikunda. Tuvanebya nebya uvinango ibusunda. Vikola saka ntulu wa mungu likasonda. Toita mshitulia ukuingirebe vyali vyata. Disco nighties tumulisaba tunywa soda. Baba taina mtuli ya kuze tuwa koleta. Walijo pulese kampa robo no nyashida. Nakane duka kakura kama nyotunda. Kakuvenja ulobe katelekezo mchikunda. Walie mzike jikuwa jikuwa sane kasikonda. Tese chuli teguru kurevyo kwerinda. Ave mbadia batu wa maveri ni mata. Chivulwe chikuwa mwenya giri ewa katoda. Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo jikuwa tomwiko. Anto vute wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjiwa kwa kameswa da.
Why I say big bass sketcha did it swapilaza. Woman is anga te love lecture. Chivela chaka im September ne November. Nga manga ba fresh ava salaka amnesia. Atiba zina pasa pasa bendo ba ting this. Abi kawa ya bi vam na pa dem get them girls a king a gun. Only think him about them say follow. Pass me the words of a proof yet swag make it popping. Big lab ready go ice in a bucket. We wet that head tight oh I go with Jack Star. Bakushi shanzo muziki guzita.
Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo tukwa tomwiko. Anjo bude wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Okay. Mubuli somero wabakari fukobe charo. Kampala weliva somero jemfa heli galo. Siulte chimalambuli chimuye ovarolo. Baida we purizeti hape arolo. Feno mchivugata Kampala tefuno nyantaro. Tukola nsimbi ingatua galo zimba bangalo. Naba bivote bacharinda bude wachiro. Baba saini mwokuona obo kufanaro. Dewe keranga mbaguo wembe zungu. Chamfuna magazita polisi mangu. Soko jukira abantu abafeka nungu. Adina saimu waja ipotea tangu. Acha nipoe panda ikwa Kampala yangu. Dr. Fizzo. Alright. Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo tukwa tomwiko. Anto bude wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjpe baka baka beswaka. Ok. Kite minzuri kama kaziko. Kweso dera leo tukwa tomwiko. Anto bude wetro suomera munyondo. Tuchiringane makamba samu amnesia. Kama lesu ambidua nevojika sezi nukiria. Tuzugula anjpe baka baka beswaka. Ok. Akaimba kachaka chaka tukazemu. Diego Hooks the governance of Big Ben. Bone Talent Entertainment. Maximum respect to Dr. Fizzo producer. Nebuta Magico. Ku Afri Records.